Gamunyiga guli mapenzi guli masucho yonga Gatulanga motwinda iswe guli mapati ya gupiringane ya Tutalegi igupaila muno munyiga guli mapenzi guli masucho yonga Gatulanga motwinda iswe guli mapati ya gupiringane ya Tutalegi igupaila wami
Pali mami
Jesu,
Pali, Jesu,
Pali,
Mufutuli wesu Jehova ulalanga, Iguswa kuchulugu mbagutina tuwa mulomba, Ula ingula, ula wila, Jesu na tuwa paila, tuwa mulomba, Jesu ulalanga, Iguswa kuchulugu
wami,
Pali, wami,
Jesu,
Pali, Jesu,
wami,
Pali, Jehova ulalanga Iguzwa kuchulugu mbagutina Tua mulomba Ula ingula Ula wila Jesu na tua paila Tua mulomba Jesu ulalanga Iguzwa kuchulugu Simone, what's
adventmusicclass.com.